Shangia club hivi alafu
bidi mtatu mechangamsha wapo.
Ah, shapa na glam sana kucheki na zani.
Shati ya
dinai. Ni fresh yani na zani.
Shati shika tu kidogo anza.
Mangia soda na kudai.
Shati. Ni mwanigeza kwa fresh kidogo.
Ay, nimekam na maboya medhera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea.
Nishengi ya bash na gang kwa buu, na mabawusu zazi na tilwa die udu. Kame shika, kame jipa, mlete karibu tuwashe kindukulu. She want a man with a beamer, she wants a penthouse suite for in that premina. Pour Henny on her behind, maga keko mangeo sote wanajiringa. Kwa bash zida ya ji baba, nguwa history za mangeo saubiz baba. Bonga mobe kwa chini baba, kama judge walitipia utati baba.
Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Nimekam na maboya medhera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area.
Irony walithani yote ni ndoto, walithani hama bulldog na hound yo koko. Hadi Uganda, site na shiba, meme skinny na vile miudi nyangati wanono. Lianza na jam na vibes cartel, so siogope kuni challenge, dance madam. Shika migu alafu dance madam, shika migu alafu dance madam. After me I swear madam, hama mbleno ya chilingi na utachorea. Himboko ni something rare, inafanyanga kazi yetu nishachorea. Chiza chini baba, uko mbele ya maob na masling baba. Chiza chini baba, uko mbele ya mapang na slay queen baba.
Nimekam na maboya medhera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Nimekam na maboya medhera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea.